kufuate sijui nitakufuata vipi. Please baby I don't know. Sema sema sema. Please baby I don't know. Na kwa gara shiri wande. Natamani mimi nikupe moyo wangu uende nao. Unikiss niridhike moyo wangu poe nao. Kama nilivyo nipende mimsela. Kukwacha naweza, naogopa, nitajumiza. Doma nafanya miujiza, moyoni usije niumiza. Naona ra, naona, ra, naona. Mwenzenu ra, naona. Na kisu na filigita. Tamani nikuone, sijui, za kuona vipi. Na tamani nikufuate, sijui. Please baby I don't know. Sema, sema, sema. Please baby I don't know. Na kwa gara shiri wange. Kipi mama, kinacho kusumbua. Neleze baby, ili nikupe mami. Sema basi, anaye kuzuzua. Neleze baby. Nami ni mwige muni. Nami najua ni wewe tu uliye moyoni mwangu. Kwenye shida na raha usini mwake, usini ache. Naona raha, naona. Raha, naona. Naona raha, naona. Na kisu na filigita. Tamani ni kuone, sijui za kuona vipi. Na tamani ni kufuate, sijui za kufuata vipi. Please baby I don't know. Sema, sema, sema. Please baby I don't know. Na kwa gara shiri wangu.